casa, casa, casa.
Lando, lando, quaro. Abebe wangelero quaro. Iromo dendo ya wamayo. Iromo pako ya wamayo. Imia vi ongora. Yawani mia la ongora. Tombogi rungu nyocho luisa. Tomano kumarungu nyocho luisa. Umini ukinyo. Watch love we masando ya kama. Oke ukara chuanyo. Ni watch love mia mumu mudo kama. Umina chibela. Watch love we masando ya kama. Oke ukara chuanyo. Ni watch love mia yoro mudo kama.
Ndani ya kodong kodong. Usikute vitu bila kondom kondom. Kuna champagne for the pain. Top top player best in the game. Kelume, dance. Ongeza mavitu na makudade. Hakuna masanse, kuna masensi. Kukatana na kukata maji. Ukiali kwa kwa wanati. Lazima makong king kong jabara king.
On the house, mazadi wamefika, watoto wenye class. Vile wanachachisha na tukila ncheki vile kuna badilika. Good vibration na kuna kasivika. Kina mina wamewasha kingdom. Samina mina wana waka waka na kibong. Madoba za kodong clan wana sing along. Bila thong rende wrong kwa machom tuko zong. Big tune, big sound, tunafinya kama sembe. Mix ya dance solo hangla mulembe. Mumatamu sana zinacheza kwa mastenje. Tuko disco, tumepull up, tuko genje. Yeah, yeah, yeah.